e mawdo gorko e debbo do to tawa do leledi ndi fu on jettama on beltanama hande yewtere meden altinede jeetati lewru avril hitane uyna didi e nogay e nay en kalatana hala guleefi makki goduki leledi meden sakiraabe nawnaani na ngige no fotini ko heewi na jahna ciodo bodde galasi fanga atali ndiyele mu bo heba peewna bo hin jara del sakiraabe dum don wana ko wodi fa seeda soni e biile docteur en ben dum woda fa seeda do cellal meden kalinde do yewtere en keɓan fahmude ɗum ɗon fuu ndelle fa hannde firta ɓanndu hono no wowiri ñande altinere ndendu o haala golleeji firta ɓanndu e na'ange nge ɗo ndelle ko heewi fuu darni golleeji moɓɓoy sababu na'ange nge no fotiri ni ka jogiiɓe anndal e golleeji ko haɓɓude firta ɓanndu no kollita yimɓe no woodi no mbaawi waɗirde tawi torra on mawna e dow moɓɓoy ka tinta darna feefeewi so allah jaɓili nde ɗo yewtere en kalan haala ɗum ɗon du fadde meɗen omtoyde yewtere nde ɗum hollita on ko sakiike moɗon monire dikko kammoni yeso micro
en kala hala cellal
sakiraɓe yewtere meɗen hannde en altinere woddu cellal dow ɗon du en kalatana haala nguleefi ki ndelle so on daari hannden ko ɓuri heewde e yimɓe fuu no cooda ɓoɗe galasiji ɗi fa gatta li ndiyele muɓɓoy peewna ndelle li way giya to sonnoɓe galasi ƴuwde e nduɗe lewru suuma yeelu na keɓa tinoji e duw ɗon fay ko tawa tiɗormaji na woodi ɗon sanne sanne ɗum ndelle sonnugol galasi lihi way giya to fa heɓa ɓuyta nguleefi makki gonki li leydi meɗen hannde hannden ki no otantoɗo studio Yafa Waygat anditirteɗo Patrice Kambu o waɗani e ndeɗo yewtere so allah jaɓi sakira meɗen pirtanan en ɗum ɓe fulfulde fa paame
illa gulki fuɗɗi woɗi hawle ley lewru ramadan rakke tawedrawgo debbo woddu duuɓe capan jeegom yahde wawa taƴgon suumar makko sona e glasi
glas heƴata kasin ko ɓuri heewude yo njiyam ɗam feeway min jarata nomin keewi mi sodatano min ka e glas buuɗi sappo mi hoƴa tasal mangal mi watta ndiyam ɗi mi hoƴa glace on mi tumba toon muuyuɗo si yottake itta yara so ni a yottake a heɓay du wala komin mbaawi hantake ko laati fuu caggal suumayeeru min celan soodugol galasi de si ndaarama si ngoonga allah ni soodugol galasi on yo huunde ko tilsonoytami sabu ndiyam robine no wuli sanne
Saydou Nakanabo kanko ɗo wari o soodi glace o ko watta buuɗi capanɗe joyi ceede seyfa
naange nge nange wuli sanne hoɗum waɗi sinini min keɓi glace seeɗa hoytan e taƴugol ngolɗen woɗum waɗi de ngarumi fam sooda glace seeɗa
frigo congélateur ji ɗiɗi tawat fande congélateur goɗɗo wawuɗo jaɓugon glaceji ɗi buuɗi mum o hewti uynaji nayyi ɗum wonko ajiratu ganami joƴƴini na waɗle jaago muɗum ko watta duuɓi tati ni
soni glace on formi faa wooɗi nomin mbaawi sonnugol ñalooma ujunaaji ɗiɗi ma ujunaaji tati woɓɓe na ngara na cooda faa heewa woɓɓe du ɓe sottana sappo sappo noogay noogay miɗa jogi surbaaɓe du jiltotooɓe na sonna soni a yottake a wii galasi ko heewi njiɗuɗa sina woodi ni min itta min connani si wala du wala komin mbaawi min mbiitanoma tan hantake
mo jooɗi rafi golle illa ma nokkuuje wasteeɗe kaŋŋe to ko darna golle muɗum lijjan yaatenga wasiila o wonna mo tinno kanko du mo sonna glasi laasar fuu kanko on mo heɓa mo soodane ko watta buuɗi kemi joyi ceede seyfa glasi on wooɗi na o yuusudo ɗum du e leydi ndeji to fa o sonna
dow saaseeji ɗi min coodata de no min kaɓɓa ndiyam ɗin yo buuɗi joyi joyi ni min keɓata riiba dow ɗon gille ma ɓe ummini min nokku kaŋŋe yabonsugo
adama trawori kanko on hokkoowo wasiila glasi o hani namin jooɗi e ley suudu makko ɓuuɓundu congélateur ji ɗiɗi gonɗon na ngolla jemma ñalooma uddooɗe majjum na ɓanna ka noon wo ñalooma hakkunde naange gollo makko tato ɓoye ngari ɓoye jaltini glace o le congélateur to na ɓoye kaɓɓa ɗum na ɓoye gatta e nokkuure dow to ɗum yoosata
alhaajiji salla dépense ji na ngoodi wooɗi du na woodi kasin ko yoɓente ko haɓnuri e yiite ngenɗen na woodi kasin saseeji e tawti ndiyam sabu ndiyam ɗam en min mbiyatano min ngaddene e tricycleji min mbawa wiide salla tino wala leyɗon en amma hitaande hikka nde en ka na seedi sinini aɗa wawno sonnudeno ko ɓuri uynaji noogay woodi a warti joninga fota fay uynaji sappo ko connata a na tiiɗi sanne
glasio wawtu ngulkini na soda sanne kanon tajugo yite ngon sabo kende kyonnobbe labe gonde titol maaji fabe belna beede cewdi mabbe hinon haanirini.
Fa handen en gewti dan jogido andal e do cellal bikko e adama do en fa holita en dum e wonno ko yarugol ndiyam piwdan fudu wakkatiji dido tiddi di gonuden do no ngulefiki no mawniri ni dum e way sabanade en sabe non andi ko heewi fu handen so wana pili ndiyam piwdan fa njara dum ditata fa seeda wodi nananta balli mu o na pewa delle dum don sabi di ko heewi fu handen ngehana cioda diele piwde dedo na njara dum wana ko wodi do cellal meden ndel fa handen en keban dum firte e fulfulde fa pahme
sa wadi ke l'organisme humain
tergal bi adama remme li hemre bandu mudum fu chapande geddi e didi di en fu yondiyam wawtu nguli ki gonden handen o na tindine himbe sanne njara wakati fu soni ndiyam na famdi e tergal meden dum tampinan en wodi dum hadan li tergal ton to muyeta ndiyam fa lotito faison dom dai wakati wakati njare ndiyam ta fonkay ndiyam piudam na hada neddo dammude nema mudum don du yodum sadda mawdo na hokka tergal meden e ko nemotidin dum no wattadi dum hawra wodi odon andi soni eden nemu nyamduuji le don en keban ko tuba kube beta glycine lipid bellere ko tuba kube beta grace ma protein soni on jari ndiyam piudam ma ko lati fuku fiwi tiagal ko nemi don dum nebam dam nemi don dam e fuddode den bo nebam dam hawritay de ndiyam piudam na ku fiwi ko jardon dum latu sababu nebam dam wada bellere wotere de yaha wono to yam rewata dina falto na dum wawi waddude torraji mawdi hokka cellal meden himbe na tindina njara ndiyam dan wana pewdam sanne potot am haaja kana hollitinde ko lati e majjum fu so do njara fu ta tawe na fewi sanne ndiyam pewdam sanne tindinaka yare ciagal nema na fadde nemede dum woda fay seeda duyi soni onati li majjum de noy ngatton famburto don wakkatu tergangal soni o do ngoni le nguli mawdi de o do ngidi wattitinde dum wakkati got dum woda e terga
de la température, ce n'est pas bon.
Firto bandu mo studio ya fa woy wadude nyande altinere fu wo hala ngulefiki kaleten fa handen ndelle suni on dari handen handen li lidi meden do ngulefiki na mauni na wada 40 degree ndelle do don do na angenge no fotini ko heewi cuboken darnude golleji mo boy haudidi firto bandu di ngadata fini fudi ka suni on dari jogi be andal e do don na tindina yimbe tinta kela fefe wadugol firto bandu li dido wakatiji ka ponda no ngadirta heba tinta torraji ngal wa edo don ele dedo yewtere de Bukari Wedrawgo ngadono en yewtere firta ban nyande altinere fu wadi de en keban sakira meden pirtana en dum e fulfulde fa pamet
ceedu wawa hadugol wado firta bandu sela wadugol kongol ngol yo kongolo docteur Soumaila Bara kanko du yo docteur ndarano cellal himbe wadobe firta bandu o wonana du centre national medico sportif docteur o mo hollita en do ke na wodi laabi dibe mbawi rewugol no watta fa mbono do wadde firta bandu heddo na wada firta bandu mudum tawa fay gotum tampinay dum en kettinomo
wala comme vous le savez il y a des pays
hono no andirdo non en niya na wodi wakkatiji to tawete ngulefikin en na mawni edin wakkatiji sin wana tawe hakila masanne on ta na wuli sanne tawe nange hore ngurtaki wodi na wodi kasin bidagol duitugol ndiyam li bandu e don sin wana tawe ada miccito ada lumtina ndiyam duito to dan dam en kasin ada miccito ada nyam bibbe ledde e foy sin wana tawe ada heddi ada lumtina ndiyam duito to dam li banduma dam en e den ada wawi wadude firta bandu tawe sajja fu wada e don en
contactivité sans problème
docteur Bara na tindina ngadobe firta bandu tinno ngada firta bandu le cede ngunu subaka ma lasara to nange fewoy dum kayi kongol docteur ona de dumeni jogibe andal bangal firta bandu kambo kay njirata dum don Gawsu Sidibe capitaine équipe volleyball leydi meden Burkina Faso kanko kay o holliti ke ko tawete le etuji mawdi ko habbude firta bandu ko buri ndarande sanne yo nyamdu makko
ngulefi kam tangu hunde waonde a hiwtinai bawde madde andireda den wodum wadi de tawe na hani tawede ad andi no njogi tilida e wakatiji di ngulefi inden wodi sabu jalinaangen en e duma na wawi sabade fandiyam gondam le bandu ndiyam men duuto sin wana tay wakkati fu ada miilo lomtinde ndiyam dam en neddo jeya yigitinde hokkarde bandu ndu en ko haani dum wonno nyaamude nyaamduuji ndagu liddi en jawleje en dum e bandum men wakkati fu na haani tawede a yari ma nyaami ko way hokkarde sembe e don den nam yi'a dum wonno bibbe le en e jiji en
de compenser
yo gonga ke ngadobe etuji mawdi ko habbudi e firta bandu kambe firta bandu mabbe buri tidde ndika ummotobe fangadire nini firta bandu no watta fambobe wadde firta bandu kisa nauna laaji wodi fa handen tampiri docteur barana tindina be tinno be jogo wakati jidi be potinto
donc généralement chez le sportif
ko buri wode fu to wado firta bandu ton den tawana no wodi adwasia ngal no yarata non en tawat mujinam no etuji din den jarata din ne sinini etuji din den tawi na kewi sanne sin wana tawe dum yaridi no haniri na wodi wakatiji on tawana etungun den no yarata non en wuli sanne e don sin wana tawe wadobe etungun den milana ma kam en du e ngotere wodi tawe na be gondi kasin bawdi godde fa tawe haddu ko wurti mabbe mun me funa mbay lomtinde dum dum lewata no e nyamdu lobburu sakito de warta jonka e ngotere den den to wadobe firta bandu maw ben na hollite salla tawe na be gondi e yaranaaji lobbi fadde mabbe fuddude e tawti fa handen e ndebe kantoy fu
après les exercices
ko mbawden jogitaade le yewtere nde yoke laato ngado fita bandu mawdo ma neddo ngado fita bandu nini na hani tawa le cedu ngun tinno no be ngada fita bandu no be mbowir wadde no watta tawa dum tampinay tergal mabbe wodi fa hande du na hani be ndara na nyamle mabbe fa woda
kira borbe rewbe kettininobe hande do yewtere on jettama on beltanama nokku fuddutu tawno do le hedi di delle sakirabe na on andi soni on puddi nanude jimidi do 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 yewtere meden de warata e hantade delle sakirabe bayno diren nyagunduren tuwa ujido sakirabe lamdo hollu en do no nyalande warore katin e jam fake be yewtere wonde bangal yewtereji di studio ya fa wadanta en di mi jetti on sanne